Loli Kabala mchinja la mianzu mwoni yeah. Uti ya zazo bufuna ndoni Wayene pupa lo bangu empty yeah. I don't know why ngo gesi iskoli Kabala mchinja la mianzu mwoni yeah.
Na sina den, ukala kutu pupa Sasifuno cool, sifane no MTA Sikule songe no mchita stana mandumbi Safige high school kwa pelu uchomi Jinda wa chincha wa pele basi skoli Wanifasi skoli, eslezi speti koni Kona tukona wa Europa bandifoni Kwa pala mchincha wa mchita wangu mwono
Uti ya zazi mfuna ndoni Wayene pupa lo bangu MT I don't know why ngo gesi skoli Kwa pala mchincha la mienzu mwoni Uti ya zazi mfuna ndoni Wayene pupa lo bangu MT I don't know why ngo gesi skoli Kwa pala mchincha la mienzu mwoni
Kufike sayumbana Kene kali kapa, mkalu pali ngoma Maskima na mchita, amitabisu chaya Nukukupa njiza, mchite bini pupa Ebe funa mtula, zbona ingu kasa Ipite bebulala, nango nengi na mwaba Imaiki ebe tela, nango nengi na mela Ebe matalu mela, etanu sali stuguini Efunu bali tuna
Uti ya zazi mfuna ndoni Wayene pupa lo bangu empty I don't know why ngo gesi skoli Kabala mchinja la mianzu mwoni yeah. Uti ya zazu bufuna ndoni Wayene pupa lo bangu empty yeah. I don't know why ngo gesi skoli Kabala